Besogbo galasinye be mafunu vie ke behlo menove yem fifia ewo e yade ke ke ngdisia uvo jingo ade fode jinye ewo sibe eleke ha esia ye ne mekboba fifia enu make le balisia me eto siba yime no nupo muna no fiade wo esime mie no tokokwe utamele New Albany ke no anyi mekpom dode gosia me meglobe Sulaima le afima tututu afuare ko sagbare afisia eye sibe de odoli tire double bo ketanji ene Eye kasia menya donu to siameko. Henya gede eme afisia kola. Yema gaje egome ake mikuya. Kasia megede emeko. Oh, elebe mato akato ade ayi tukwe laka me afiade ya dafuwa sada anyi. Elabena de kumyenye ya mozon la ukule amejiru wale keke ha. Aloa, nye ledu. Sife tulakle wala nye maula jim. Eye enye nusimye lona. Azon, nana ule miya si. Dongo tetina subosubola mtisia. Eye dongo na kosira gbe suku upe mtotela. Diji umuti koko ade, ade li miya wo. Ke deviso ya ade le, novinye ngutu si. Udibe, yako enguna apetola. Novinye ngutu le ngutu lame. Eye do himi vidadakle vipoko si ole afisi ala devyo le miya. Dometo ade uyo ha si. Si omuti wako. Azon si gede le bibla mela. Eye miye kpo mama gede le hame ome. Le nupapia vovovo si o kaviji ope ngonyo koko kule bubu wa umuti. Ke azon. Ama uli tuwa u, kekne ati de ujibe, enye viji ope nyongiro. Eto desia desi miyejibe, wawo, ako uungwe lakbo. Gake nublibu wakata ambadu na nunde kakbo, uunguti koko na apeto, nikuya. Ke azon, ela bena viji, hena nusika nukola, kemele engu o. Yesu ku keto kikeme pe nukwa uye, eye, viji lame uo nukwa deke o. Nekbe esinye, enye nukwa wala. Ujide nufo me. Gake si Kristo kule kalvaria la. Eto kikame pe nufo uye. Eye uma buina de vila o vasere esime wako akonta nana fefe. Eye viji suwe de siade la. Mekabe eji la unye nufo me o la. Kasia ukukula. Eye nade Kristo pe abo umete. Mikuya. Ela bena ekefe la. Mekabe enye viji ade si ujide nufo me. Eye towa hasi wa wame alo de siade si unye o la. Metro nana kekura o. Viji ma le didi ekle Kristo. Ela bena e yama kube, ya toki kia mepe nouvan ouye. Eye ne, ne eti, azon sobo, be wa wawon nouvan e yangtola. Eke ma ele be watro jimele nusi wawola me. Gake nouvan deke mele e yangtongu o, vasere esi me wati sobo be wawon nouvan. Esi, uwanya nusi nye nye kule fon. Gake azon, nye jina esi ya yibe miya tede bibla nguti le nusi ya ou me. Ale sinu mienya, azon gongla deke mele bibla me be, wa wutire de dioji o. Nuo de kasi miye kwa alo, diji o nyongino areke mele bibla me, le nonome areke me o. Kepe de kasi le miye atengu akpo, si o nglode ngongla ome afisia, bena ye okula de viso ova yesu bo, eye uko ude efe abo ome, heira u, heglo bena, mina de vio nabakonye, eye miga kemona u o, ela bena nene me uto enye jiku fiarufela. Azon bena, azon si ojo ima ukbo, dano anyide nudusi me egbe, le efe nguti la metia mela, eye, de maufe fiasiku jila ke ede do asina efe kamela be wa yide kikame katan eye wa yido si ogome wajele afi elachi esime wono anyibanji afi ema enye bepande de nyanyela doyoyo dono u devyo un koko kule bubu wa u eye amuti wabia to lono to u si be wa re u vyo ve na apeto esi wato u na ufe klola ade efe abo ume eye eya ako ude jito koseme na kristo akabia be kristo na ira u eye ale Ne debi suyade le asi osi isi ngu mekona apeto ula eye jebe ya hivae esime miya novi mutula ano sangula kumla kula uve ke miya tengu aji amene nye nya hakukula kula uve ke enyongto azon amekansle apeto Harry Branham nato uvi suyola ve eye miya mesusio katansi osi debi suyo le ujibe yuwa hive enyomi kula uve fifila kena enyongu ti koko esokbe Medibe mato Branham sebubu afyami. Mary Ella Branham suela. Enye novinye ngutu fe vinyo nukle suan lolwa. Ale o zonva ngongutisia le hamiame. Be wa tenwa atro devi suela fe akbe. Anna mawu amesi tue na wula. azɔ míade míaƒe tawo to sẽe mía fofo dziƒoʋĩtɔ dɔmenyotɔ mele tsitre ɖe afi sia egbe nye ŋutɔ nɔvi nye ŋutsu le ŋutilã me le ŋkunye me eya kple eƒe ŋgbetɔ esrɔ̃a eye eyra woƒe aƒeme kple maria ela sue sia be wòana wo dzidzɔ le ŋkeke siwo le wo ŋgɔ la me meda akpe na wò le ale si woɖo ŋku afi si vidzi la tso dzi eye wokɔe va hamea me egbe ale be woate ŋu atrɔ atsɔe ɖo ŋkuwo me eye azɔ metsɔ vidzi la na wò le xɔse ƒe abɔwo me ke bia wò be nayra ɖevi sue sie melé ɖe asi me eye na wòanɔ agbe ati eye ne yesu xe ɖe megbe la nabe wòanye wò subɔla nyɔnu be wòasubɔ wò yra fofoa kple dada eye mawu nabe wò gbɔgbɔ kɔkɔe nakplɔ wo le agbe mɔzɔzɔ la me eye ŋkeke aɖe dzi esime anyigba dzi mɔzɔzɔ sia awu nu la nabe wo katã ƒome gã blibo la na ƒoƒu le ŋutikɔkɔe me na wò ava medzro aƒetɔ va se ɖe ye mayi la nabe ɖevi la natsi eye mawu nayrɛ wòanɔ lãmesẽ me asesẽ eye wòanye nyɔnu nyenye ƒe kpɔɖeŋu le eƒe ŋkeke siwo gbɔna me eye míatsɔ kafukafu ana wò elabena míetsɔ vidzi la ɖo ŋkuwo me azɔ le viwò yesu kristo ƒe ŋkɔ me amen eye megugbɔe na wò mawu nayra wò aƒetɔ nayra wò esɔgbe ale gbegbe mie kafu mie aƒetɔ lɔlɔ aɖe ɖevi suewo katã ta minya deko wòwɔ moya na mie ale si mienye ɖevi suewo tsã abe esia ene eye nane ku ɖe vidzi ŋu be enye ɖokuitɔmadzi la etsɔ akena ŋutɔ henyoa dɔme ŋutɔ mie aƒetɔ tsɔ wo sɔkple wuwo hegblɔ bena negbe ɖe etrɔ dzime hele abe ɖevi sue siawo dometɔ ɖeka ene bɔbɔe ŋutɔ mede dzesi nye yosef sue la ale si wòle ƒe siwo me wòdzi ko be yeanɔ nu sia nu me eye ɖeko wòle be dada na heto nɛ eye atutu akaɖi la ƒu anyi alo nukake ale ko be wòage dze anyigba wòase eye ekema ne eva me be dada ƒo dzime nɛ alo nane la alia ɖe eƒe akɔnu enumake eye wòatsɔ eƒe abɔwo akpla nɛ nenema ele be míatsɔ ake míanɔewo abe ɖevi siawo ene hafi míage ɖe fiaɖuƒe la me azɔ míeda akpe na mawu ɖe vidzi sia ta mary ela branham sue la eye wòanɔ agbe ati akpɔ dzidzedze eye wòanye aƒetɔ la ƒe subɔla eye ƒome si me woahe le la nanye kristo ƒome ale be wòate ŋu ava kristo ƒe ŋudzedze kpɔkpɔ gbɔ ke azɔ míele akpe na wò nɔvi nyɔnu geti ke azɔ ɖevi suewo xɔ woƒe nɔƒe le xɔa me hena kɔsiɖagbe suku ƒe nufiafiawo eye kplɔla wɔ gbeƒãɖeɖewo ku ɖe afi si subɔsubɔwo ava me le egbe kple etsɔ ŋuti etsɔ zãme etrɔ sia woanɔ nu ale si numenyanulawo maʋu takpekpe aɖeke o negbe ɖe wòanye dɔgbe sue aɖewo le luis vile siwo mienya nyuie la mia nɔvi ŋutsu durban kple geɖewo le wo dome me susu be wowɔna kɔsiɖagbe ɣetrɔ subɔsubɔ mexɔ yɔyɔ geɖewo ame geɖewo le kodzoɖoƒe kple bubuawo be woado gbe ɖa ɖe yewo ta ame siwo le dɔ lém hele fu kpem nye takpekpe si gbɔna anɔ cleveland tinisi míadze egɔme fiɖagbe si gbɔna zã me fiɖagbe va ɖo kɔsiɖagbe eye emegbe míagbɔ va aƒe numake eye míayi ɖe dziehe bend indiana eye hena zã eve wɔwɔ le afi ma kple gbedoxɔ ŋukɔkɔ nɔvi ŋutsu rese toms si tso saskatoon saskatchewan eye emegbe tso afi ma la míayi sturgis michigan Penaza, Evepeta, Pele, Sturgis, Michigan. AM, Egemia, Yireli, Mauhau. Aire Baptiste, Taubo, Le, Ukurojita, Kogan, Sile, Le, Lima, Ohau. Esia, Aje, Gomele, Jove, Blavevo, Eton, Liaji, Vasere, Blavevo, Adre, Liaji. AM, Egbeto, Afimala. Eke mamia yide etoro pe futa le takope gawo mele California ple Arizona ino pe dodora mede miata etola ciencia gadre ple afa nyanyue kakas bosbo ano akado me afisia ke ukbe amasiame eye tofien ele nambe ma ponu le nobi ngutu koblogbo le efe efe santiti na ndodo bosbo me manye tonye gome aje gome le gasheke vasere gasheke ple afa emegbe ma trova akado me afi afi sita kwepe ano eji yem le kuku ple plolawo kwakle wo sopo siwo afa srami kpo le afisia be wakpo gome le eto sambe pe subo subo lame ne mi kata mi eji be mi ase plolawo na ponu eye wa de alesi wa gblomo siwo mi ato aje pe ye gome ple nusi mi awala na mi la nuka ngusi le ngonglo ope nuko susunu nuka ngusi mi kada eji be Mia va afisia eto zame. Sakpe pe o aje gome le ga adrekle afa abe kukuku ene le ga adrekle afam me. Eye ayiji fu wado zantipe le kosira gbe zame. Eye emekbe alojura gbe zame bongwe. Emekbe le ga sheke me. Esime ma uenu le nobi ngutu koblo kola. Matrok boba enu make va akbadoa me afisia be. Maje egome eye dohi. Ate ngwa anyebe ma u ma unyasi gome me tibe. Maje mdisi alanu. Alo mele ewa sibe ako eye. Mele bleu, minye, jake, medibe se na yeto nye le gome dokbe nye toji, eya ta me hiyanbe wakaka se ade afisa fi o, medibe watote de atim ma, eye wachi, akpo jijeje na apetola. Azan osofo wa ade le afisa mtisia, osofo de kakwi ade si obube nye, mesiso be ele bele, fe amekibe jefe, ele be, Makpo eto ga eveyi ga etome etrosia. Ke alo de wuva kukwa. Esi e mengolobe nobi ngutu apen kota. Eto tini siva. Epo doyo to jime funge nge me le. Nye takwekwe me eye ukede subo subo la me. Nobi ngutu siya le afima esobe enyo ngutu. Ema enge le. Ema to enge eto ga eveyi ga etome. Nenemai me ga eto. To ga eton yiga ene. Esobe. Eye emegbe osofo bubu hali. Nimenye ne le afisi ya kukulu meli o. Eto jijipeke le British Columbia fe anye keda. Bedeka esi emeno atoka jembe ma. Bla kusiwode soji la. Mesishui nenema. Alona nela. Nyege jijia be ma ene. Meno atekbe mozo zware me. Fe gede wenye siya. Mutu ade zonfa globe. Menye wenye no vingu tubrana mua. Medogo apeno vya dele fiese ade me. E globe. Iye mekpo nyo. Alo, alo, mekpo, asidupo o, asidugan. Eye, mebube, le akwadrofe alafa ene, alo, atonto, asiduadekbo. Adewo hi, awwema, akwadrofe alafa adewo sinu, ato, mokritu adeji le, duade si woyona be, ispain me. Mesusu obe, fiese dekale afima, so keke afima kela, atukle asisia. Zonva. Eye, wono mochi, yina Cuba. Yemenye newele afisia, o. Ende, oto British Columbia fe anye kekome, afisi ya tututu, enyo wajira woji novi nutu, jijomi be mye kwa wopole sonwo, dokbe dela siwo zomo vaina. Weyam, ungisi ya to ska, amegiro jofe, afetola na jirami, menye be anye jitonamia, novi ya ukatanbe wana siwo, eye, mtu ade si elefuto me, atengu ajisi mpakule, egemakatala, jesi genu miade le osi, enyo nto, eye, wenye kaleto nto, mosi jiafima, afisi ame umele o, bebli hafi le, jiakbedake le east pine, eye, anye nusesembe wakblon, alesi wenye, ame vinyade wo, kwele nuto mame le afima, jake ha, weye afima abe, tope de la u ene, keno akoba jembe, wawo nane, kena ma upe nusi kokwe, mekong jejele wo mfa vankle, nye jiblibu, menyebe mikata, nyajibe mnyana asiwo eye, nyasenyale, anye re, torope nuto ma u, ke ason, ale la, mekwe sebe afen no, Robertson dada koto le don lemvevye, Elebe makpo retrosia ye madoku ji atukwera de eta ema anye eye emegbene akotolo la makatrova afisia ke lega adrekle afam mefiensia mesusu be max pazi wele megbe afima onye miele ndugekli wo lega ademelofu eye esia anami eyibe miatrova eye emegbe miye jibe miasra afono benspo de noving to Benz le kwa mentisia ele afisia enge mekpo wo noving to Benz le anyi no pe o noving on Benz le do lemvevie ele do lemvevie eye meye boni tofie be makpo ke eno do lemuto ke luho wo kala ade wenye eye ni ejibe ya meseme na kude maunda ela bena ni ele glom le no mesia me esi ni nya amesi le afisia no ge o Gake maupe nukunu wangebe wagakulo novinyo nubens ba hamiame ake eletepe. Esi esurangu tulono ajole doyope afima mejijio leo asrafo diapako ufe doyope kansa no engu utwe keku kema uyodui. Eye, eya inge siye le mekbele hamiame hegale lameseme nye ake alesiye watengu akpomone le eyi isi hapo mevime. Eye, esi apeto dakbele engu le dolele sinabe efe jito jito te. Ple kansa mela numake anopeu peu si eye me donko eye la chi tu tu esi me no bingu tu wo no anyi de afima me no mo ke dia de me nie ye ave me ka ji de ope at be ye na na glo nambe ke ye ape me me jo ye ape me ke nu ka nguti wo le be ma ye Louisville nye me nye gbede o eye no bingu tu wo de pokla le Louisville ke no buku pokla afi do me mo bubu e pokla ga pokla ga pokla no di yembe yakom ke ma wulem de kona de me hela la ben novignonu bens nava glenam ke eye nye nyonu kaletoma siva glenam bena yes rong tula not kukum le doyo pe afima esi me nye yide afima va duk beda eye ova afima ke de foto ma si apetol na o de epe foto tulili kola nikata nikwe mesusu nanama eche dade anyiba eye o globe jipu ma uvlonwa e globe bede ngunye be makbo novignonu tu brana men make elebe makui eye o Lobena Maupe Dolana Colomiebo, Eye Nusia, Eye Esi Wutula, Eye de Tuame, Be ya Fe Musa Ufe, Eye Kutuela Ukula Ide Konabubume, Eye Maudom Datu Aveme, De Luis Vil Helem Dade Kona Ademe, Kapua Fason, Keno, Noving to Wood to Pomu or no, Mogble Tom with Siagila Afima, Eno Timbe, Yakom Tui, Yema. Nikuya. Azon yenyabe maunya afisi efi anyonu fi suela mlole afima eye do vye anomok mom na mi be miya doko sepek beda miya wo miya pe ngute te de siade numbubu si mejibe miya glongti siya menye si miya bobo miya pe tao de deko oke bongu nchi oha ekude ngutu ngute pe wala udo meto deka si me esi o medoko lenye akbe medo meto deka enye miya no vingutu hugin butan efe miya no vingyonu lolo ajo yida no anyikle afeto yesu Maupe asrafo wakale ade zinenye nye mekwe wovavo samle kuyugbo o. Efe jijive vye kukoko engebe ya vag vedora metaflisi ya me. Afisi kwa kukoko ya glonusi nye efe kukila ne. E dinave vye be ya we. Eye zinenye mezonto nye glokwe siya jiva yele afisi ya o. Keno agbaba jembe ya kbobe jime nyao nyanya a vama ha. Ke etipo le. Takwekwe bubu o mekle tefe bubu vo kake deko. Mete unva o ale keke ha. Eye emekwe kwa sira vya de uva yila. Esi eme zongede doyopia le afima. Esi meme sebe eje do. Ke zanduk nto. Eye esi eme yide doyopia ke bobono epe akajila. Bobo koko idiva. Eye wukubote ye epe akbe siva yila me. He genu siyanudegu. Ke dede etepe afisi kututu kukila le. Gake nusi wanukula enyebe, novinyonu, wogin buta medgadzibe ya gano, afisi ya etepena jidi o. Ejibe ya ju, nane no eyom, edu yoyomangu nito abe, wadano anyekule mau, eye mano, mkudom ejida, endi. Mewa yabe, abeu, ne evadwa me o. Egbe nyanyula, eme enye kukila, eye ubufwe. La tombo adre fe tidodola manyena neke o vasede esime esian nunayi. Gake en obufwe madama datwe. Uye susuma taye asinu wonglola legli angudo. Ke aso engeranguto eye nuno mesi ole mi asi. Nusi ole afisi agake mese nyito adebe minya novia de woko pekeke tiketi. Ela bena woto ufe huode kami afe anyikba fe. Akpa keme ya kon han. Mpe ka enye ma. Ma khe fede tiketi ma ta ane de ko walo anna manyanu si wonye. E won blanwi. E amega. Enyo. Mia u. E siya. Mesusu be ne. Mesusu be miya toko koko wonye.
At least the deed says so. Full right over on this year.
Negro la akpa li akpa nende ma. Mi do de akpa siya tututu eke ma do hi mi ma ko. Pekeke tiketi le ema me o.
But
gake jijombe miedo tatefe yade si uome ngula tike tiwo le o miyawe yade ele tefe enyongto en vava azon yemele deko majakwa ba pono vie njisya ele avena tako mekme pum vava eye nye ngotife eye eye metibe macho tanya adele nbabla kukwame eye mafia nu eye yifiadeko ne apetola lon eye mekbe do hefie nsia ne metrokbo ne apetola lon metrokbo regameji eye de di metengu nye akpaola o deko vame be nye ha mebdui nenema mabingu tukeli sino angide afisi akule mabingyo nukeli wokbo nade afisi akitutu le nivaka bangto le chene tutula mekbe elabena melekukuke vava retro siya plan gede wo no bingu tukeli me don ku je ni to sam me le jagbe afima me wu yo yo de hoko nu teti ko esi mi kata mi eba esobe aso esobe nene ma no bingu nu aso e kema mi dogbe dade tanye e ye mi dogbe dade nyenya metoto wo ta na afeto be wa nye eto mi to keke esi ma tengu awo aso mi eti be mi afu apan kukula kukuto awo ma mletwa Agbalek ban toa, mose ban, la tonvo aton. Eye, miye jibe miya kalengong lanfe akba suya de kolo, akishya le mose ban tofe akalemen. Eye, miye le gudum da ben ma u na choy fe yagira wa akwede emu, kede, abe, gomerudo ene nan, nanesi miye jibe miya fiyan. Ke amene nye lona konsira gwe suku. O, ema nye, amene nye nga afisi ye wojo leg ban. Emekpo asia de keu e wo sibe amene ni anya ale si wo yo ne gban afika asronye de ele be wa nye e sogbe enye kende dogbe de la bubu na una irawo na bi ntuka na bi ntu neba afika yede de na lo akọ wa si ichia na bi ntu neba ma una irawo na bi ntu sro wenye malegbo wa enye nto jijo mi nto be wokles wopo melam yele mi adome ntisia nye nya be mi ele ma ukwe lolo nume nikuya ele be na no eme ne enye dogwe dela nikuya ela bena dodola enye mi fe ire kike meketa ne mi ade befa nya nyuela na nu wo wo kata na mi ade sinye dogwe dela azo nye me nye metode kele eme na ale si begbe dogwe dela nye nya gbenyu ade nto gake nye gbenyu to wo le asinye na esia enye apostolo nikuya ele tefe azo nya gbe apostolo gomede amesi wo doda nya gbe dogwe dela gomede amesi wo doda nu de kamake Eya ta dogbede lawo nyaglodi lawo nyanyuglo lawo nufia lawo kle klo lawo wo hamela ele tefe apostolo wo nyanyuglo lawo nenema ewo yo awe eya ta si ale si enye dogbede la lo apostolo la enye mawufe amedodo dode dogbe ade eye ele dodo me si ayi mawuna yirawo eye enye nyagbedodora no bi ntu kle no bi nyonu fox wole ope moje yina de kuba le dogbe awu wo to tikwenu to wo me le anye re yina de nto hubu me le je jefe ape tu wo me la bina ele kutu obe wate kwepa nga nye siya le kiki ame kata amen to troka inye ma apika neto no vingutu e yina de Israel o medibe mekpo mabel sino anye de mekbe afima medibe mayos ronye kule mabel be wabaji hanami Woto ejefe kple etorupe. Ovato didipe nyigba oji. Be wadu nukle fiala. Adunu abe efe ametope uene. Mozola yeyira towu uenye. Le efe nkume keklen lakbomda. Dipo keklen fukla wu. Efe amenubebe gome kola yeyira wu. Waklen abe jonu uene le efe fiakukula me. De ma vivye nto le nkeke majiwa. Amen. Afeto lana yirami. Amesi o yina de Israel kle mi esi o yina de tepesi o mi e yina. E yenye nye yira o na mi no viwo ndisia. Amen. Azon, afi mi afu bibla la. Nye nye abena esi anye nuka kle ade. E ye tomiti ade le ma usi o nglonde flia o domi. Nikuya. E ye ata mi ate nwa kle nuka kle lako. Anabe ma una nami tomiti la. E ye ata mi na mi abobo mi afe eta wo e yivyade enak bedududa. Mi afu po jipo vito. Le afeto yesu pen kome miye le bedom da be na to nye si ya wo si klege miya latifia eye na dewo mena miya fe jiwo eye na miya fa ble wo po dukubo botwe bubu toe afa wo mkume eye na be gokokokwe na to ma upe nya anyi jisiaji to nye hale eme afima le na wea afeto e la bena me bie le kristo pe nkome Amen. Esogbe nya kala kupire ka alo e beko le afisha ale be nya tengu akpo gomedu anyi suya de ko mose ba nye nuku fe tala nye nya nenema esogbe nya je gomele kupire wi aton ya ji ke ese utramole gbia jila nto ade poi eye obi e bena nuka jim nele
And he said, I seek my
Edong bena, novin ya uji mele, mede kuku blo, wole upe la hao nyim lela fiam. Untula glo bena, wojo le afisya, mese u glo bena, mina miya hu le afisya ayi dutan. Tete Yosef ti novyawu, eye uvatu wole dutan.
And when they saw him afar off,
ke esi okwele ajoge eye mekodo gbo hadewola ude adangunle engu be yewa wi le ayeme eye woglana wona obena mikpora drakula enye kem bonada eye afetola nana efe yayira una no efe nya chijuru azon kokoko nanyala mose gbatonye De megble na mi tasi wonye mose gbanto yi mekwe sebe ne mekwe la mose gbanto blaton vo adrin eye eje gometo kupe wi atonlia na mi amesi o lejesi demi azomye me fo sebe me globe blaton vo aton senvai meke aha evede ju me do ta flashe scorpio biblia kokuya suecia ke esesia nam de pomme vie be maklenu Ela bena me fou fe blane ningai eye nge oglo na be le be nu kulega kuna no asinye me ira do nye nkuopo esme me do afisi wo le be matutu nye bibla do da ngonye eye dokita la glo na mbe le ya de me bella nye aboma didi na mbe matutu do da o eye ele be ma eglo be me hianu kulega kwi me na wo do nye nkuopo eye do do konye ewo de ewo jibli boto e gake matengu akpo da kwi adele anyigba le afia de le afima bobo eko gake eheva konye eglo be ne evado ebe nuka ewo be wo dale fufum me glo be nge me nyawo e glo be titiye e glo be nu me glena le amefe nku onune e ko fe blane ne wa glela wo nku go bo e ke deko wole be na yikli ebo ke deko mele damde yibu buji ke enyo gamme mele asinye be ma yi o gake ma ma ba yi gbedeka pe ma ple nu nukle nu ato khle nu ne ma ba yi nfa fia chi gede wu gake fifia la ma khle na nu ke khle adeko heya eji eye esi anye bibla sia le asinye anop gede wesi eye pe nu ngonglo wule mu to fafa Azon le mosegbame mosegbangome enye gome jejea nukufe ta eye mi donkweji bena nusia nusili egbela je egome vava le mose natome eye enye nukata fe gome jeje enye dede popo fe gome jeje enye nufo fe gome jeje enye konyinyi okata fe gome jeje Enye hameva vanto la fe gomejeje. Enye afatoka mela fe gomejeje. Enye jojo nyenye fe gomejeje. Enye beble fe gomejeje. Enye nuokata fe gomejeje. Oje gome le mose gbatome. Ajiro mbe miya wogleti etona esia. Be miya notanya de kasia jitututu. Eye miya kwe mechako ato boboko kwe able takule maupe kao eye miya bale dedu ke miya lentude ale si nya desede sode nya mamle wunu pepe pel lang eji anyinguto maupe nya la wukbode eme elek bebe meka atono ila Eyi la o amesi amesi klen nuka klen si akpok to wongule fifia no pe alafa gede wu ende e gugo pe akpe e tonkule a wu ha eye amedesi adesi klen nuka klen si akpok le agbeno yide si ademela bo agbogbora meme le eme mikuya mongula kukukwi de si ade nubu bua de kema etengwa kho efe tefe akpo nungo ngloti wo ngloti lenke ke bubu me esime o kleina agbeno yima le tamadodo sile sila nyama dodu matengwa ngolo leta ade na wo aglobe novi yen tulonwa egbe me yire tefe ade ye me wonu ale kle ale le yade me Emma yinawo ten ke nyamavo Do he never say a bevon drop a pecodoji alona nela, I think we have a pecodoji, bet it red muni alo, si atechine, be, what took pain and a chinam, alo, a took pain and a chit red muni. Gake mamma nye, betasia de si vatchen, si besime, oh, he ven awo, oh.
But the Bible is not so.
It's Gake, Bibla yamel and enema, oh. Utrena amapumia. Eye na eyi ya ukata kule agono ya ukata elabena enye maupenya si wonglo nyikwea epenya umadaku akpo gbedeo umaku akpo gbedeo eye si ale si mafo mafo lila tegbe tegbe goma se sede kama akoto ano esi ya wosi elabena udogo tuma upenu mekpo nyikwea umatengu adaku o nyibuwe mkoko Alekwe maupe nyale mavwe. Wenye agbe. Azo nuka enye nya ade. Nya enye susu ade siye wodeklo. Eye ene mau susu nanela. Enye susu adeko. Gake ene wodeklo kula. Ma gate mwa atro alo adodi o. Elebe wano anyi tegbe. Elabena wenye nyo sople nusinenye. Maupe nyango sople alesi wole. Wonya nye wo akpade. Wongbedodo nyo sople alesi nele. Eye maupe ngbedodo ha nyo sople alesi wole. Azon abe kume ade enela. Natengu adu ngbe ade. Eye wanye jizizi na wube na da eji. Elabena kume ko nenge. Kume ade ko menye. Gake mau. Lesi wenye makumaku ple sepe manosito. Ble ngutete katato afisa fino latala ne eglonya dela ke enyanu wutu gomejeje ame ke atengu ale mede asi Abraham yonu si omeli ola abede woli ene ela bena e ho nya fura menu blibo bena nu si ngu be mau dola mau atengu awe ha ela bena e yamadung belag bede Ne de menyanu si le jojo ge o Mikwa alesi ni atengu a jojo de pe nyaji atuwa Meka alesi a humle tutum se sien o Nusi titre de engu o la Jojo de nyalaji ve vie Ma u blo esia Ame se kpo go keme na a humla Mikwea E yata ne le dolem la Na wo lu hona kuseke de bode me pe Ne kiki ame doji ku ke de jile po wo La Don kuji eglobe manno anye kli o esiyi va sere ki kame fe nu ke enye eglobe mo katanti mu yanwe fe na mesi olua afotola eta minno afimako amerika de ngolonu apala de ngolobe ngese ke kunu le khometu vola godu mu ke enye khometu vo enye na ne sema afisia to afimegbo Eye sekela le komo tsuvola godo.
You don't see how it's going to be, but you know that there's something.
Makpo alesi wabanye o. Gake enyabe nanele o. Si kunule afima. Eye ne atiapule ya kumple ya kumla. De ne wo. Mesutu be. Do hingu mokwa kwa mesu. Mia dume toa do si be. Mie kpo to jivu si kuseke o. O mia to. Me no de o mekpo afie. Wada seke la de apu amene nama. Alek bebe be do swe lama ate ngu. Ngu ato kututu ya o tame gohan o. Ato kututu ya o me. Gake zi alesi seke la kunu kola. Emae wona vututu la kata. Nye da to etame o. Nye da to ete o. Nye da pokle o alo. To eme ula me leve vie o seke la kunu nenema e wononane akbefe akomu ode asie miya vufu me do hi ahia be miya to eme do hi ahia be miya to etame ato ete apuklen jake minna seke la na kunu le kometuvola godo le makoma fome nye nga apisi tututu wole o gake e kunu ele abe ngutubiswe la ene nye nga sisye zefe ya mefule nye selo dodo kukula Mutinala, Ebe, Aleke, Wanyabe, Yedro, the Payama Pude, Apima, Le Emma Penu, Eglobe, Magatemu, Asenko, Wele Hayem, Eata, Nenemai, Name Yagatemu, Asefe, Hemkoku, Be, Maule, the Womplem, Yapetiola, Ekamania, Yabe, Yapesek, Lakunu, Koko, Melkosabe, Beyamin, Franklin, Ye, Le, Jiketo, De, Atupame, Eye, Fuku, Jiketula, Letriki, Nane, Le Yamamele, Yom, Eglobe, Musa de Lenuma me, what the one for Pumusama? Hey, and Salang, and Nama to Bebe, what that two up for Motodoji, a year, what fair at you, Ake, and Yabapa Numela, look at what I want any bear or for free, and not a Kelly, a year, what clear up for Anibabli Bokata. Hey, Yama Possabe, Benjamin Franklin, those the fair Yamapude Yame, Kesa, Safia de Efe, Asikan, Claire, Atupa de De, coming. Hey, Esie, Wokede Emula, Menyanus, Esila, oh, the care there, actually, do my bear, as was singing, as was singing. Menyanus, you are new, Menyanus, you are good, like Billy, oh, the care and your bear, none as you see. Hey, and Emma Wolena, I'm a semen see, Etosu Esila, Mokopo Melen, Nanakaji, oh, Negbe, yes, super who pledged the Jenny Jiko. Hey, and then walk at Angle and Yellow Hordy, huh? K and Yenya Mokopo play aga. Mele Christo nye agapeji nye bambu buo nye kewo son kasiya ukubo uga jikola gbogo kopi kona efe tefele jime tekaki yade o matengwi o alo tekaki yade o anye agbale nyala maka esi o nye o amyareke matengwa de gome woe yata amega ve obe enye agbale manyala o matengu ade eme o amyareke melisi atengwa de gome fanafisha o mekabe eje adangu alo nyanu bebe o Mau tope nyagala wonye gakene nyama zwa bele wojime eye ekpo esiala na doglibe esu asinye. Menyanu siwake na lakli o menyanu siwa wona wo o gake enyabe na nejo eye esu asio azoye amti kurenya langula evidi nguto azomye kwa ngo ndisia eye lemya nkume tena nkulele de emu Lenye nu popo nula nu babla ko kwa mefe nu ko kleve vito do metoreka Yosef nu emiela nu ko mgele togo no viau monu popo atengwa de ala fa de kasi popo ko na so agede esiame be wa klo nula eji na mi afa eji wo kle susu ale meno esiamu bumbe esie mano asisia nkeke pe ade wala matengwa po nu pie ndisia E la bena nye veme ke, e ye do hi magavatswe emekbe ake le zansi amene, nene ke mele kwa laj, fe jiji o. E ye do hi magyeji pli, e ye miya wenu jorakbe fiyene, enye nene mbe mau, twe na nene ma. Azo amye nyanu le nubabla kukwa peno no metoke o ngunye Alesye nukukwa ukatanye vovolie Yehebri to utawide ke Nusi ole wabagela fe vovoli Ale kbebe wonye Alesi mau wo vovoli lai Eye enemye se vovoli siya Abe alesi wojo enela Nye nyabe nanele Afisi amekbe Ne mau lefe mtete kata tonye nyeme lefe sefe manosi fe susuome bona nesi bona jojogela atengwa akbule dungo atengwa wanusianu na watonye goha amefe jiku be wakafu eyama goha amearesi waponde nguo abe alesi mye lekpogele yade mekbe ene ne afeto lalo alesi ye Yosef novimutuo waponde enwe eye uga trova enumake Eto esia kafu edokwi eyata naneke mele esengu miya khanule o naneke kura o alesie mawuto mtubi machi nongodo vovoli womna afeto yesu fe vavazi kanto kle afeto yesu fe vavazi efegia kedifia ken le akbiade siye menya naneke kude musile eji yemla ngu o amen Demame wanane na mye bem yakwa Yosef swel dagelawa nuka nusie menya musile jojom o Musita wolebe nusia wakatana vayme o Gake esia katanye mau Sile ngodo vovoli la wom Hele nusi wawa no anye fe kpode ngu wom Ekeman, ya temwa dege sinyala, esinye chon siyale afisya ke klinle mose bantan ome, klinle akbali apè dome dome, klinle akbali apè nou wou, eye nye siya nye sokple wou nye opepepe nenoma, ke wong le fe akpe wou fe dome tosome, eye ambe fububu alafa wè ngule, mikwe aye ta, esya ta, mikwe a, ye kata anye ma wou, esye Amerika menye anovya o alo, nye akbali si wong lola o, nane ke kude emu o. Eyi bubu san agbeno yi bubu san ke mi atemu apo egbebe mawu le dowo mpepepe abe ale suwo wetan le afima ene fifiala mie jina le enu womto le fwe kuku ape vovolime dope ye yame eye le gomete jame ale si mawu esi mawu kwabe enu pon le fwe jiru fwe la keke gede anyibaji eye de ame ujila Alice, your truck go to do what you can lay la, make blank o, woman go away o, care the co truck bui. See, Satan cannot create. Mikwe, Satan, I'm not going to want to go to the co, I think I'm going to go to the co, I'm going to go to the co, I'm going to go to the co, Mikwe, ne, Mikwa, Afakala, who we are de la mochila, the co, Nyanga Grandila, si what truck bu, Mikwe. Name your ponane, singe, vola, name your pongu sade, sima one tepenae, a job of the day, naswa, ula, enye nuda joe, ade, si wotrok bozuvon, le goviaume, name your ponyon, wole mochie, wole nu womale, si wole womiela, pezu, ale si wole la, wonye, a feno, si wotrok bo. Mevato, Louis Viel, nito ade, nye klesonye, ye mekbo, jesi ade, le presi ade nu, esye, nieto, afisi, mieva dunu, le bona, le moa, aton liaji, Eye, eglobe, udok blon o, na apen o. Meglobe, nukle la de kemen o sikpo o. Bede, apen o ma yi afima o. Ne egede afima la keme ganye apen o azon o. Mikuya. Ale, oma akpo nukle la de ke le jesimate pok bede o. Apen o me yina tepe matok be o. Gake, mikuya. Esiwe yina afima la wonye nyon usi o trok bo. Mikuya. Esok be. Azon ma u. Be wa wonu kata na kafu eyama miele Christmas room afeto la pejiji nous si menye peji besan tout tout o e peji besan la le afofieme ela bena papa no anyi le yudea allo e ka fana wo le jume so wo afisia e ata mienya nanama mie ko no no mata la ni to afa wonu si o le sino me afima kle nu mau to gbe le yudea de mi atengwa su ko be ale pro la wo mlo ya nu le to gbe ade chi le no no ma mea ke menyen ke kala o ya ke esia nke ke aya me wona ne ke bo o ke ke no no me si le mi asi do de nke ke mangu si wo de de agalai Azon mie degesi. Kasi ama uponyon mula fe nukukula. Ple alesi e wode e gome bade le afima. Ple alesi wo trogo nu jojo la. Ma unang be dodo ade bena. To nyon majila nuku ya yira ade ava. Miseme. Nuku ade ano anyi. Eye kasi a satana se nyamakula. En noti trede afisia, kasia unyasi kula, ese egomebe, elebe, yakble nukuma. Eye etikpo, ke wele Yosef me, etikpo le agono ya okata me, ke ega ti trede nuku ya yiramangu kukoko. Amen. Medibe miadom ya fe susu dede de tofe kukula, kena mriti de ka azon. Abe de miedo hofofe ga kuku ene, Eye mi do to nuye azon, nane le afisia le ve vie mouto, ke mi ma wade kakli ou fa, esokbe. Ya ke de mi ete gesi be, kasia.
There had already been a conception for ye that already live
unrighteous no anyi kuku. Ela bena hawa no agbegbegble, ke wonu von kuku.
Where did that come from? That's in Genesis.
Afika esi ato. Emma inye mose gbantome. Ame ula kwa jeme egbe. Be ye wak pok pepe si bu le lakple ame gbe todome.
This is revelation.
Esi anye de defya. Ye bela blo bena. Dala ble nyonwa. Egbe la. Ame ate mwa ponu to lafe akbe ngu. Eye la si kede ame gbe tongu gula inye ame kese. Wate mwa na wa. Yozi, ado gaso, ado kuku de agade kai. Egale abe kai, ple rei na so ene. enye gbedede lu fomele esi o ma tenwa de susu o gbedidi nu ko wa tenwa yile lu fomele esi o ale kefe sibula ti anyina wole domedome afisa tututu si nwo meten kedo po o eye le fe ape adeson mela o te kwa be amekese na funu ke o ma tenwa we o ma tenwi gbede o gake mi enye bena la ufe akbe mi enye Nyenye ati si o doto anyipa me fe akbe. Abe ale si meno e blom nyi to vayi. Le miya no vinyo nu lon lon fe kute fe ene. Nyenye nu fokwe wi ade fufu se o doto anyipa me. Kosmi kekeli kule petro kule nu si o uto fufu. Nye no afisi afima upo nu blobena e si anedo. Nye fe mtila u no afima gake nane. Isukoko to wade wami niyezu nisi nyenye fifiala. E wami kule asio kule abo kule tuewu. Menye miya chochoro ta oke bumbe miya no akbetebe. Nufwe nge chochoro la ve. Eye enge amesi wami ese miya u uswade deke eme no miya sibe nyaba afisia u. Eye ama e wami eye wufu nusia u nufu. Keto miye wami se nyenye fifia. De matengu gedewu to tatia wo blode dana mime la awobe miya kwe omaha. Eye to nyare kama si womi la me. Gato ngbe na mibe ya fomile chitre ake. Gedewu aleke Petrus ya kata abla deke kle ato muo kle bubwa u le. To ma upe nyaji. Azon le gomeje jame si me ma uponu. Ke satana no titre de afima kesi.
And the people are trying to find this missing link.
Eye ama ola kwa jembe yo apok pepe sibula. Magblena mi to de defiame. Ne mi ejibe mi akoi. Bena ama ma sibu le lakle ame kwa to domela. Enye da. Hafie wofo efe atawo le esi. Bie bela globe eje aye ula okata. Menye nu tata o. Bema la okata. Eye enye ame sibule nyonu la le efe nyonyome. Eye wofofu. Ke azon le esi awo me. Eye esi wofobe nufon konala. Ma uta kipo dede eche ale kwekwebe. Kejome nunga makpo fumeto doa deke le dasia. Abe ale si wonye ekbe enekple ame fume adome o. Gake eme enge miyafe ame gege dekotola. Si chan la ufe akbe dedu. Yema ma ule de nunga la ufe nunga mesela u. Gake ade esi avige si wojibe yewa asron nula. Mikwea.
There's your fallen person.
Eme nge miyafe amegegela, dalai, o hito zizipeke, enye la si jayaye wu, koko wu, nyakpo wu, si chode amegbeto, bo wu, eye ale levonsia si wawo kule hawatala, e didide anye, wuzunu tatade, be, watale efe podoji, efe akbenteke okatitan, eye vudeje nange fendudu, afye maye, jojoma nunya atengwa avado afima, eye, ope atila amupu anye. Mi dege si azon, kasi a nyon makpobena ye, e azon obli, menye e yae ze nufonfe o. Obli, e susube e sobe, gake ome ble adam o, nenema e biblaklon, e nyabe nwa menyo o, e ye nyon nwa na wo nou de kama si lala wo, e ye wojivyak banto sike abosanfe nanome ukata le ngutifi mame. Enye rondola, enye mufala, aleke numa atengwa ato maupe, si jofwe jatye mame, elebe wato vondito lame. Eye kasia wawo esi akula, seke ae ama, abusam, zan efe dowa nula. Eji vya evelia, si di Adam. Eye afima enye Abel. Eye kabala abosam je akobabe atron nuku jojema. Eye wotroke wu Abel soje egome. Nusi nye kode nguna yuda kle yesu. Ewe revo samle pila je afisi yesu. Yuda wu yesu le. Heto ede asire krusa lobla etonta. Eye wujire. Enyo. Gake mi degesi. Esi me wawo esi ala ale mau. Kristo fe kode nguade. Na kukle titre titi. Efo se titre titre be wakode etepe. Mikuya. Eye abosam. Lo sitidu azon mi len kudengu don kona ti dodo fe chochon la amegbeto fe jijime jiji adeno anyi si wo ba to kain joji le no di ni gbanji eye wenye chochoma nyalawo adam jelawo amenyanwo amenyiwo wo wa gangu dogo ha wo tu apewo wenye Nkume koko jianyi ade, jibla yeje blo alesi, wo wa akoble ngudokple, ale si wo wa ga ngdo yi
but this other group was one
ga ke ameha ke me si anye tatalau
but both groups was religious
ga ke ga se so ve o katanye mausu bolau ka nye mausu bola abel nye mausu bola e mau tefli ade nu sile tepe ka nye mausu bola abe abel ene Wakleve wotu for some of you, Wakleve wo for Mau Jise, Wakleve, Osuba Mau, Wakleve wo Renuna Nauvi. As on Milan couldn't quave Aumu, the Kale of a womb, one to Ale Timbe, a Tron Kujajuela, K. Etibe, a Tron Abel, away, Gake Mau for Sate, Trebe, Waho Etepe, Esube, Yele, Yesule, Afimatutu, Miden Kuko Agono, Yakatame, Afisiati, Eyama, let the fair, the Seresi, Ubala, Emimia Nukuma, Ne, Ewudekal, Alo, Evaliala, Esusunabe, Efeasi, Sueji, Eyem, Lebala, E, Ebachi, Johannes Amenola, Yume, Mlebala, Ed Detale, Enu, Esusube, Efeasi, Sueji, Emaye, Kake, Ekwebena, Enno, Afisiale, Yesume, Ewuji Okata, Eyem, Mose, Eje, Akubabe, Yawubose, Eje, Akubato, Mode, Sede, Se watengwila nube ya chulo nukuma. Eye esime wogu Kristo le Calvary la. Gake maufo eye amade titre lenkeke toagbe. Eye emegwe dokbo boko kwebabe wa yo vingutu okle vinyon wo na mau. Eye nukufondi make sinye mausubo subola le nuku jojoe ma yometim egbe. Nikwea. Wole akwekba jembe yo wa chulo maupe alo jojoe ma. As long as I can, if you sila, eje gomele Moses bame. Wonye subola ole aka ebiawo. Odometo de kanye komahato onko duado kudeji glojo. Eye eke me anye amebobodo kuyo siwo zona le bobome. Pakle de defia.
How could Abel ever know that it was a lamb?
Aleke abel tenunya be enye alevi eye menye agble makutete wo o. Ela bena wo defia to ma umede defia me. Yes, Blan and Namakes, my Petro, who am I bear, and your mouth heavy? Eglobe, many young till I club where there's your fiao, oh, Kebon, who bring a silly, you full light, the fiao. Le quick by Jessiaji Agapella, many a Petro, oh, many a yes, oh, Kebon, le mau made the fiaji, Matunia Halado, a yetia for a go, Madu, a gi akpo, Miss Emma. Enye maumede de fia azon mi len kudengu leyi de sia de fia kwa jije mele ya simala odogo nkume klen nkume eye wo avu mikpoda esime moabu wono toaji eye israel no balime ke de ko israel no ebiama be no bi mutu wa mene be ya to fe anyi pa ji ayi esi wo yina de ngbedo do nyi pa si maudo ngbe na ulachi de ko obia be ya wono no swe adele wo pe kamia me alesi wono Be ya to any balajiko eye, utungbe go hambe, ye wa kepedek be ye, niao adu lata, eye, ye wa to kyalafe moganchi ple, nusio, wogewala, esime woto any balaji, eye, wa dodo, gake mwafa, azon mwab, mwafe any bamenye, jimafose to, to o, wokoma u de kama, si ji Israel Jose. Ela bena wonye lot vignon wope view, lot pe vignon wosi for fu esime lot mwaha. So e yang to ko kwagbo ke wo yede afima eye wo afima e mo abuto sia wo jotu eye esi o pe nyaglodila dogovala wo pe nfiala se biangu de gangu ke li vo samle ku adre vo samle ku ke lema matututu si wo bial balia me afisia mo abe esi no anyi de afisia koma ha ton ko pe anyi gba ganyila nusia nu li ke nyue ke do achon eye israel esi memle la ko 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 si wo nye tata la wo to ke pe ite pe le agbado te nyaglobe memle la ko ko ya ka kare jito e e ya e wo nye ende wo wo nye nu si wo yo na egbebe memle la ko ko yi e si wo to fuje la e ye ma wo nu kunu le wo ngola miriam do asira to a ha te de asi a ha te la ko ko me e ye wo no du pum le fuata no le dom no ko tiem no le dom le gbogbo me e ye israel no nu vio ko le do no ko tiem no le dom No the drum le bobome. Eye Moses titre koi fe asio de ji de o hin ke no ga jim ple be boblo ade si amiade ke mes kpotan o. Haji ji si gome amiade ke ma tengo ase o. E ji hana afetola le bobome. Ne e ma menye memle la ko wo e gbe o fi ni menya afika makpo le o. Je si o ple nu kuno no wo dome. Azone gome dro anyinwi de de nwe ma wudia bubuela mi ko afi. Moab, ne wa plein les mongla onula, enye gomedwa nyi nyi tila, ko abe ale si Israel don ene, nous si anou se non Israel si la non esi. Voisamel kuye adre non esi, e yenye nous si ma ou bien, voisamel kuye adre non Israel si, voisala ko kuye adre le esi, voisala ko kuye adre non Israel si, kan ekle abel esi. Ake, mi kuya. E sokbe, e to nyi tu adre sa voye. Et on y tout adresse à vous. Et ça, vos agbo adren, nous si le nous comme ou quoi se bête sur le babage, et ça, vos agbo adren, nous de kamake, enye, gomedouani, nuit la kouabe, alès gomedrodo, a tenu an no ene.
Cain build an altar, Abel build an altar. Cain offered a sacrifice,
Cain tu vos samle qui, Abel tu vos samle qui, Cain wovosa, Abel wovosa, Abel subo, Cain subo. Gake maudopechi, edefia abelbe enye yepe tatia. Maudopechi, le afisha be Israel nye yepe tatia. Elabena nukunu no Israel pe asadame. Tokbobe ope, vudada wokatan le weo muha. Tuliliko ade je weyome. Avulele lina wo, hena maume doyoyo. Eye wo wa maume doyoyo ngdo. Da ade. Agape si wo pola le wo si je si wo plen kunu no asadala me esime Johannes vala enye gbogbomeme esime Yesu vala enye gbogbomeme eye futola siele gbomodo anyinyi pe akpaji tina gbogbometo ayome kokoko ni kwanu si jimu olebe yawo egbia nde kamake atutu ma umedo yoda atutu amesia woda wo menye naneke o ubume o Amenkutao, mitutu woda. Navyengutu, menye naneke uwe nsima o. Sile totrom godon, so mosekban me, vado nyade defyame. Mele, memelela koke upe akpaji. Na wanye nusian, nyemekwa memelela koke upe o. Ema nye nkwade si abosam dade maupe kamelaji, evo mele atimao. Omenye memelela koke upe o. Wenye mau, vingutu okle, vijumu o. Tio gome, kikyame sebada.
Now, Joseph was born.
Kazon, Yosef joto fufwa me, eye fufwa loin, ke no vyao le fui. Kazon mi degesi, apeto ye soufe no nome de blibo, medibe mi a degesi ale siye fe akbe nye kodo ngwe, le nbabla fufwa me la, nou si anu nye kodo ngwe azon. Mi trok po me be afima ne mi akwa no nome tetala, boho li la le afima, ke mi akwa nou si nou vavan tola nye, azon. Mi degesi Yosef, singe Kristo fe kpodengu, namia fe kpodengu, bokoko kwe fe kpodengu, kpodengu enge jijijek popo fe fiabi, tututu abe ale si Kristo le ene, tututu abe ale si Hamela le egbe ene. Mi degesi ake, bena esi wojie la, pufwa loen eye wuto amadede vububu ufe awune. Azon amadede deblibu adre kweli le amadede ukatan dome, wode mamle ukatan to amadede siya ume. Eye do hin amadede o no jiwi la me, amadede vovovo adren, amadede si o to jiwi si fufoa lo la me lan lan lan. Ne, nyadege si la, do hin Yakobo mese ego me ema yi oga ke ema kshia amesi ngbe wodo. Esi me ma uto anye fofe jesina no wala, amadede adren wo la ngbe dodo wonye, alo mbabla me la. Ma u won babla ade bena ye ma gachron kikia mekle tigbede o. Eye woto ma upe nbabla lato Yakobu ji yena Yosef. Abraham enye tatia, eye Isaac enye akiatutu, eye Israel enye amanubeve, ke Yosef enye blibo dede, eye adekakosye amadede ya wole. Nye kwa Yesu babono fiasi kweji kwa kwa amadede ya u, anye vopukle. Le, nyadede fiakba mela, enye maupe nbabla kle amewu Kristo, eye enye si. Oh, ale gbegbe mejibe miakpo esi ayi. Kristo enye maupe nbabla kle fe tuko, menye koma hachon kowo o, ke bon Kristo enye maupe nbabla. Abe ale si wole fu Yosef la nenema ke wole fu Kristo han ekbe. Ome jibe, yowa globe, yowa lefu Kristo o gake, ufe dowa wawo fiabe, wo lefu. Wati trede efe zondede de siade ngu, ne wapo nuto efe zondede, efe dowa wawo, efe nu jotuo ngu, enyo, kakare jitwe, satana han le, asadala me, le kame temklimi, kakare jitwe. eye amofia asi satana penyao gakenye metole menanu si satana wobebe ya retototo be o maupe ngala deblibo eye pe ngbedodo la deblibo nyemati po gbedebe mano hatutu maji o mi degesi eye nyema mbablala Kristo de abe yaspis pekle sa dispe ene le ngere de fiamme emenye akota kpela jiji kpela bung to Ruben Jivado Benjamin ji emenye sa despe yaspis pepe kekle alesie wokle de tu le maupe kekeli late ke won mbablala kukla Kristo anye vola ke nukangu ole nukumle Ruben titito Benjamin domlea Sok ban toji yimle toji enye amesino anyi esili ple esile babage David peke ple efe pumela enye akute litivila enye to a yize alfa ple omega maupe kekle to eyi afe gomejeje mevado eyi afe nuwu eyi enyema maupe nubabla ple efe dukola Eye nububu siya wakata, Yosef, David, nyagulandila wakata, wenye keklenko. Amen. Sile keklenfiato, nukuba vanto aje, le edembo mevasere, eye si wavazi evelia, le ngutiko kwe mebe, wako epe dukola kple epe hamela, yenye si, enyakpong tobe wakui. Yosef, nabia ngutu odowodo kuyode jide engu, Wole fi naneke mawo mawe ela bena e kho gogora meme to gbogbo me
Cain hated Abel without a cause
Mi seme Cain le fu Abel naneke mawo mawe ela bena e kho gogora meme gbogbo me to Moab le fu Israel naneke mawo mawe ela bena mawo me do yo Jesu wonu kunu ople nu wonu ku ono wodo me Elle fui, nanake ma wama we. Eye, wok bebe, ye ma demone be, watu eme o. Be, naden, novi o ngutu person. Amen. Azon pon nye lon lwa u, medibe ma genane be, ado nkwe jinami. Eye, medibe miya dede, ahabuti aton liate le miya me. Le, akbadoma, si woyona be, jilame. Meva me pole agbeno yade keme alo le I yade keme be ma u bode ame yade me si yide ma u subo subo pe akpaji o si o yu awodo kyo be kikia me pe ma u subo la u me koko ma hato nko u kpo o esia ila etia trede ngu etia trede nkeke ape koma hato nko u ngu etia trede nkeke ape subo subo dodo la ngu Mi fiam nyagulandila deka, mi fiam zireka pe le bibla me. Si ma upe ame ade tengu zonkle subo subo pe zondede si li le engoli me. Amen. Gohan Elisa, esime wotu nyagulandila upe suku megbela, cho, esime woyide akimala woti bene jo, e globe, e kakale afisia akpa, mikuya, ahab. Ple subo la upe tato deka le epe nkeke mame. Elisa de edukide aka le Carmel toji. Mikpo Yohanes amengiro la da. E de edukide aga. Me de upe suku gohan bo. Be wasro upe ma unsosro o. Gake ma u dwe de gbeji be. Ya jiredo na do ade. Kan efe nudodo mete nguto upe. Nuno la upe jiwila do na ma upe ame ade kekpo o. Maswe o. E sokbe. Mi degesi. Le akbeno ya ukatame. E yesi yesu vala. Me biakbe ma ungunu sron la deke o. Gake. E yo wobe. Dawo fwe hatutu. Alo dawo lekbe me. Nusron la ume wode kakle ope. Koma hatu onko u dumetu adeke o. Wono abel pe akpaji. Yosef ume wode kakli wokpo o. Wole fi, eye wogbe, de tarujinu de kamake sita, wogbe amemamle wudu. E la bena ma wuno anyikli ele gbogbo mepe mwade chi. Eye le nono mesie to wufuna alesie wunokple amemamle
wudu.
Eye wole fi, nane kema wama wu. Kain lefu abel, nane kema wama wei. noviawo le fu Yosef naneke mawo mawe eye egbela komaha to nko kike me meka ale sigbegbe oji anye ola medenye kuku le ta blobe akpena mawude wota gake le open papia gawo kata me ha wope ha me gawo nu gawo ha koko kole si akata me la mawule ama oyom dogwe si wo medo naneke awole eme o en la bena uma tenwa son ple gbogbomenu o zonde de ale ji yemegbe ke wo le fu zonde de ma nane kema wo ma we mese amere blonyito ade e ma tronye hu wo su ti kule be mase e ma le amere sisi hu dodo le lanu baptiste ma nya glo la gande ke enonu pom kure enu bena mele ngongla nu be amere ke na subo maria de tubila fe o ale gbegbe wo nyenye tefe ele tefe e glo be ngongla de ke melie be wa subo amere ke o negbe kristo ko ele tefe e glo be mau no kristo me eye le eya ma me mau nyenye fe akoso sokata no ele tefe eye emegbe le ngongla fe mpafia ti anyi si akata megbe la e trok plami glo be na o me wo nukunu ade ke po le kikia me o en la bena eti prede ma ou me doyo yon se sien ta wotro fe globe o me wonu kunu adeke kpo le Kristo fe ku megbe o kami adeke me fwa me kuku okpo le Kristo megbe o en la bena e ya de kaku siye akbe ma vole ke mele ek blom na mi bena Yesu Kristo ma ou fe pie la glona e fe msron la oube ni ke yi ni adeke fa nyan yu la ni a yododono wo eye mi a fwa me kuku wo eye mi a na anyi jela ou na ko nenema Yesu glona e fe msron la ou aleke ame wo atengwa asu subo subo fe nku akba tou bekbe wo su susu kui tou le komaha ton ko ou fe li po wo ta eye wo le a fu wo no vio jojuro yi Nyele ekoma upe susu le bie tukui nguto wone de bubusi wa hota egbepe wosofo gande obie sebe nkata mfo gbogbo kokwepe nyonyoro umaha esime ya mbubusi wo sokli amesi wo gbogbo kokwepe nyonyoro la tedo enkume egblobe ema agble nye subo subo dola ne mi egble na me yi de sia de la Emma tengo agla me ade pes bos bodoga kema gle Yesu Kristo pes bos bodoya o elebe wayiji esia ado Yesu Kristo pes bos bola de ngogbe gake amega dokita sia globena amere keme foto ame kuko do mepo o e globe menya be memlela ko yo pe katu tode le anyi gbaji egbe si wo glona be yo kwa ame kuko po de chitre gake ebe a de do menunya pe pe do jare keme likude do yo ngu alon bubu ade ke o Azon mi kwa, eye enye si, novi nye ngu tukle novi nye nyonu. Medibe, nye dege si esi a nye, susu si tae la, enye esi. Ekbe la, ame o. Le apeto Yesu fe nkeke ome, le nbabla ufe nkeke ome. Esi me ame o kwa ma uji sala, ne wo sebe wo wo nukunu adela. Ome dina be, yo wadu kwe jie le jojome nunya, nubede o. O kone. Deko ukona eji se elabena wonyabe mauli gake egbela jima koseto ofe hatuto ade bagede subo subo fe zonde de ome eye wole agbagba jembe ye wado pe nuoji le jojoma nunyanu ke mi na maglonya si abe ale si woto jipo ene me ko ese nene ma lenye jime eyi ya de ke me no anyi se wote mu dope eji po o elabena ne mi atengwa dope mawujila eke ma uma gatengwa ko ekle kose o ezupe doji Nye kwa na maukle fe nukunu oji sena choko seme. Nye yona nusi ome li ola abede woli ene. En labena mau glone nema meka nusi wenye o. Abraham ate wado kwe je be sarafe notika ome mefu o. Mete wado kwe je be azituwa ukle bubwa utofu o. Wawo ate ngu. Oma ate wado kwe naneke je le esiangu o. Oma ate wado kwe je do hito azifezo do kwa ome be ufofu o. Gake kwe se, ale keke ha, ege, wokbe nou de siya de siti trede esyangu, eye, woyon nou si ome li o la, abede woli ene, elabena, le khome tsomola go tola mopopo na mawuti tso de maupe nyala chi eye uyuana na muo ele jojo menu nya nu alo meli ola be nyete pe ela bena mau glona na yema nie kwese to kose menie khone gakene no vingu tola esi nye mehe nya kli ola nye me khonu maji se o gake ne de no vingu tola akle ale si o ku pe paulo wo yina kukugela Eye amekokwe oti trede boke dogbe davasere sime akbe trova eme. Ale siye paulo, dekofa zablibu wakata zan ademe. Eye guntu ade geto jiku kwa jike ku la dekakpi ade. Eye paulo toife ngunti la do eji. Eye akbe bogboga trova eme ake. Ale siye li afonyonu la pe vide chitre. Esi wukula megbe. Gohan fe alafa enyi dongona Kristo fe vava. Ame o gohan gobokokwe fe yagira manomela. O wanukunu sione neme o levofombe. Watsonya de engukle gobokokwe. Miatou, miatou, e wanblanu. Nuka ngtie. Le esi wonye datala wuta. Eye o lefu wonofyo nanekema wamawe. Tututu abe ale si o lefu yosef ene nanekema wamawe. Nyele kwama. O lefu yi. Mengele si wajebe wa lefita o. Ela banana neke mawama woye. O mekho ejise o. Ele akbele nutobu bu sanme. Eye mele nya siak blom azon. Esi me miyape gami ale zuzum kuye. Mele esiak blom kle jife anukwade didi katan. O lefu hamela ekbe. Esi me nu wanukunu ole. Mufafaye. Mufafa madinwe. Eye elile amekbe towo domen. En no ufron lau domen. Ngukbe wo le wodo kingu ale kbekbe. Ela bena nkeke wo donkola. Ma wuna ngusen wobe wa yoto tono wo anyakoko fon wodo kwe. Afome kuku wo. Eye woklo ngutubi kwe ngwitole la deva wukboke wukboke ge. Ke yesu esime wodito toaji ke yoto ngutubi la. Eye wobyebe nuka ngutim miya omye tengu yoma ha. Me klo bena me troko ngusen o. E klo be. Menami ngusen. Makia mi afisi wato esi ana hamiale. Gake mi atengwa ato afisi uga kwa esi ale fiam o. Nikuya. Nukaji yesu jujo. Efe nyafe vima udo. Le mi afe jima koseta. Ke ale nkeke fiyade umekbe. Ukulo ngutu wade esi meno ufe nuno lau. Fe haladume o. Ese yesu ukulo ngusi ya uweye unoto. Lawom. Eno kubobo unyam dugui. Eye Petro kule Yohanes vaklo bena elebe wano ufe katu tulame nemenye nenemu ola ma tengwa wo esia u elebe nakplomido eye natuka klimi miyawe nge hamela eye elebe na we ena unyabe wakpo wongto tokbo eno eji nye esie megede ufe dudu wakalame u eye ta ele abenyo nubomi swe matinu siole niya siyekbe ene devi ufe devi masusu swe Siwo gutukede meglobene miyekwe wono bokbofo unyam ke nuka wenye. Wo vangwe elabena ya nonu siwo wa wo matengwa wo wola wom. Wo su ngutena meme u. Ope nuka mesese ope nkuo le abe Yosef novyo to ene. Wo jime kohade u. Ale utrok bofa sasakle le engu eye wo glena Yesu. Eye yesu klabe mi de asile engu. Amen. Ele donya de wom. Ele nu si mede sana mi be miya wola wom. Ke miya wo mi dokbo ewa wo. Ma wo atengwa nyofi ocho kwesi ya wo mena Abraham. Ke azon novi nge metodiste kle baptiste kle presbyterian tolo no awo. Ele bena mi yesu sube elebe. Esi anavato miya pe kamiachi. Ma wo atengwa afonkbe wo de chitrena Abraham. So memelela koke o siya wo men. Ele tepe. Ami ade ano esi si awo epe do. Ele tepe, le ope gege wokle, wudada wokle, bubwa wakatan si wu wana mela, Israel ha wonumake gake, nuku jojwe man no zodem.
I'm so glad I can say I'm one of them.
Gile jonyembe ma klombe mele wome, toma ufe amenuwewe me ekbe, nye le wome, gile jonyembe mungtode mata, nye weyadi.
My heart rejoices at the beginning.
Nye jijojye le peye yesia peye gomejeje. Be manya be mauto efe amenuwewe wanukume. Denye nko akbegalela me. Be enam gomesese be maboha kle eto si wo wotofu bela. eye kpeɖe nusrɔ̃lawo ŋu la mate ŋu agblɔ nya sia tsro be mebui gomekpɔkpɔ be matso vlodo ame ɖe eƒe ŋkɔta e amegã dzi le dzɔyem ŋutɔ be menye wo dometɔ ɖeka ke azɔ míadze egɔme le afi sia kpakple yosef le subɔsubɔ si gbɔna la me esi ate ŋu anye fiɛ sia alo dzoɖagbe fiɛ ɖeka alo evelia elabena míaƒe gamia su gake melɔnɛ ɖe mielɔna eyama wa ewɔ nuku ŋutɔ eye dzi le dzɔyem egbe be mate ŋu alé asi kple ame siwo wogbe la ƒe ka le gbe ma ame siwo hanunɔlawo lé fue le anyigba la katã dzi woawoe nye si wonye amegblɔewo ele teƒe hanunɔlawo ne mieƒo nu tso xexea me ŋu le sukudede ŋu kple hadomegbenɔnɔ ŋu la wole ta na wo ke dzidzɔ mi be mienye amegblɔewo elabena ame siwo bɔbɔ wo ɖokuiwo la mawu ava zi evelia le ŋutikɔkɔe me be wòado eƒe hame la ɖe dzi va se ɖe yema yi la mina míaʋli xɔse si wotsɔ na ame kɔkɔeawo zi ɖeka na eyiyawo katã la ta mina míado gbe ɖa azɔ esime míade míaƒe tawo to la nyemenya ne ame aɖe li alo geɖewo ŋudzi sia mekpɔ mɔ nenema siwoe axɔ kristo sia kple eƒe yayra gã kple eƒe ŋusẽ gã la haɖe o eye mie le biabia me egbe bena ɖe nawɔ wo tiatia egbe agblɔ be aƒetɔ yesu nye eye medi be manye wo subɔla kple nye dzi katã be matso mɔ la kple aƒetɔ tɔve siwo wogbe la mekpɔe azɔ aƒetɔ menye nu si xixia megblɔ la ye o nu si wo bibla gblɔ la ye menye ale si xixia me yɔm ye o wolé fum abe ale si wolé fu yosef ene wolé fum abe ale si wolé fu abel ene wolé fum abe ale si wolé fu yosef ene wolé fum abe ale si wolé fu daniel ene wolé fum abe ale si wolé fu ezekiel abe zakaria ene wolé fum abe ale si wolé fu yesu ene wolé fum abe ale si wolé fu apostoloawo kple ame siwo dze yowome naneke mawɔmawoe ene aƒetɔ mele gbe dom ɖa ɖe wo ta ɖe miewɔ numetoto ma tɔgbi kpɔa be mie dogo le emea eye mienye fianunɔla nyenye dukɔ kɔkɔe si le gbɔgbɔme vɔsawo tsɔm na mawu nu si nye míaƒe nuyiwo ƒe kutsetsewo hele kafukafu tsɔm na eyama ɖe nate ŋu anɔ tsitre ɖe hunyahunya xexe sia mea ɖe nate ŋu anɔ tsitre ɖe wo dɔƒetɔ ŋkumea ɖe nate ŋu atsitre kple ɖokuibɔbɔ le wo dzime kple lɔlɔ le wo dzime na xexe sia me nuvɔwɔlawo esi kristo ƒe agbeleme wo be natsɔ ɖaseɖiɖi kple kafukafu anake na mawu ƒe ŋutikɔkɔea ne numetoto ma mesu asiwo la nu ka ŋti magadze xexea me agbe la gɔme wa nu sia nu gɔme yeye egbe to asi kɔkɔ ɖe dzi na eyama woa agblɔ be azɔ aƒetɔ melɔ̃ ɖe edzi eye medi be nanam gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nyɔnyrɔ azɔ mia fofo dziƒoʋĩtɔ ame sue la le tsitre ŋudzi sia míenye be wo dzidze tu ɖe edzi le edam futɔ la tee ɖe anyi ke le akplɔwo damie eye míe le gbe dom ɖa ɖe woƒe luʋɔ si wo wɔ nuvɔ la ta aƒetɔ womenya bena xexe sia me ƒe mawu gba ŋku na wo o hamea katã le xexe bliboa me egbe futɔ mawu subɔlawo le aŋutsrɔ ɖe sia ɖe dam wo gake le esia katã megbe la nyɔnyɔ gã la le edzi yim ɖevi gblɔe dahe siwo gbe la ɖe akpe nanewo nɔ nu klem yi teƒe siawo hekpɔ wo nuku si la eye woyɔ fu kple gbɔgbɔ kɔkɔe eye womegatso xexe sia me o wonye mɔzɔlawo kple amedzrowo wometso ɖeke le eme na xexe sia me o gake wole du aɖe si le vava ge la diem esi ƒe tu la kple gɔmeɖo anyi la nye mawu wokpɔ wo dɔyɔ ŋusẽ la woyɔ dɔdɔnɔwo wo dzesiwo kple nukunuwo siwo wowɔ le wo dukɔ la dome nu dzɔtuwo dzɔ kpoyi le teƒe siwo wobu fɔe hedi be yewoaxe mɔ nɛ la wo subɔlawo ɖe zɔ ge ɖe eme heɖo nyɔnyɔ anyi eye wokplɔ amegblɔewo yi ɖe mawu fiaɖuƒe la me le mía dome ŋudzi sia gomekpɔkpɔ su mía si be dɔgbedela siawo li ame siwo yina ɖe anyigba bubuwo dzi ɖeka yina ɖe israel o mawu yema trɔ wo gbɔgbɔ kɔ ɖe yama dzi aƒetɔ eye be woawɔ nu gãwo eye esi ana be yudatɔ mɔtrala dahe mawo na trɔ gbɔ na woaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe abe ale si wo fofowo xɔe le gɔmedzedzea me ene nɔvi ŋutsu aɖe nye si yina ɖe kuba le kukuawo dzi egblɔ be va se ɖe anyigba ƒe mlɔenuwo ke nane le nu hem sesie ŋutɔ le nɔvi siawo ƒe dzime wogblẽ woƒe aƒewo ɖie woƒe lɔlɔtɔwo esi wo mekha xexe sia me ƒe vivi sesewo kple eyiyi nyuiwo o gake woyina ɖe kuɖonyigbawo tsie le afi ma si le adikatɔ ƒe kpɔkplɔte si le didim be yeatɔ te dɔ la gake abe nyitsu si he tasiadam si dzi siawo le kple nubablaɖaka la gboe ene la wogble wo vi suewo ɖi wonɔ ɣli dom eye woɖiɖi mɔa nɔ ɣli dom nɔ ha tsim yina ɖe agakpe la gbɔ nyɛ da kpe na wo ɖe osɔfo ɖe sia ɖe ta nyɛ kpɔ nɔvi ŋutsu john hã si nɔ anyi ɖe megbe le míaƒe ƒuƒoƒea me ŋdi sia etso germania ale sie wonyi le ahedada me enɔ tasiadam sue aɖe hem to dukɔa me nɔ gbeƒa ɖem nyanyuie la akpe na wo ɖe eta eye ɖekakpui siawo kple osɔfo bubu siwo nɔ anyi ɖe axadzi kple hameviwo katã hã esie míbia ƒoƒo ke xɔse be le eyi sia tɔgbe me ne ŋutsu aɖe alo nyɔnu aɖe mexɔ kristo ɖe eƒe dzime o la woakɔ woƒe asiwo ɖe dzigodo esi wokpɔ nyanyuia ƒe kpeɖodzi ɖe sia ɖe bena enye ɖeka make eye wo hame la hã nye ɖeka make meda kpe na wo ɖe ame sia ame ta mele gbe dom ɖa be nayra wo eye woayɔ dɔ woƒe ŋutilãwo ne wole dɔ lém eye na woƒe dzi ƒe didiwo na esia nava me ƒoƒo míebia le yesu ƒe ŋkɔ me esi míaƒe tawo le to la mina míade ŋugble sẽe mienɔ gbedodoɖa me ko blewu
was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Then they stoned Stephen. He preached against sin. They so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old. That's still seed persecuted. So the true word of God could honest be told. There were souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel, and its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Oh God, come, Lord Jesus.
Oh, Mau, va peto Yesu. Memi azɔ esime mie bɔbɔ mia ɖokuiwo le ŋkuwo me ɖe ɖeke matsɔ le me wo katã ɖa le míaƒe agbewo me le mia pe chiwo me esi wo wo te abe gbogbo pe bibi se se na nku oji bia ene
god taking his word now and watering it
ma uto pe ngala so kele ti wumie dile mia jomo ale pepe bena ebu mi de eme popo be nya nge nya nwe la tola u
we pray for every need of the church
Niele gbedomda de gamia pe gahia de tia de ta Niele gbedomda de mia pe klola lo nota o mau kubola won te pe sia si ngu de di metena o sia yi esogbe ayi ponuna pe ti egbe eye na wanya be pe tuka de lelalam le afimana klola won te pe mau esime wa ba fofu de kukeme ti pekle dede kola o kata
Bless other pastors.
Yiraklala mamlewo kple dopetelawo. Kristo pentina pentinwo le afisiapi. Somya pe madamadewo kemi apeto.
And if there is a need in our hearts, Lord, won't you
Ke asone khanya de le myape jo mela apeto de malo esime ele afisia ayiramiwa. Ne dolele ade le mya domela apeto. Amyade sido hi va khameswe la me egbe.
And they look yonder and they see Calvary.
Eye wo po Calvary ale afima pe po afisi nukuba van lale afisi satana susu be ya tengu a chure pele ku ga ke ma u ga fwen de titre de ko ma tengu a we o ma u dong be eye ma u li pele epen bedodo eye en bedodo de sia de nyenya tepe Edo agbema vongbe na mi eye esumi asi mi ele nkosem na ne le mi mele vavam si gome mi ma tengwa de o o ma u le kakao titi nala mi ele na ne sem si tote de akima be mi no anyipoko akumi ya wa tengwa kode nukwa ngu melia a tengwa fufu mi ape tojifu swela ata mwade ato etame gome apukle alo Ato eme le mwade nwu eyata yes yonde nyala ngututu apeto
I pray now that if someone's sick and needy
mele gbedomda bene amiade le tolem le takupe amela bena gogo sia sile kwa mefifi la la nazo ya fima le lolokan me agblobe jise nge tonge nyenge si nyenge popo si wowo Nyenye amesi henu nusi o joto anyigba melave esi woto wo nusi nenge satana le akoko jembe ya kede nye dola me so nye mbe dodola dinye eye meto kosefe gbe dodola siana kele ekom sebe ele afisia na do wo asie woda afeto de jisia jime eye dolele wona jole ama uji Meka mona gbogbofon ametetede anyipe gbogbofon gbogbon pe gbogbofon dolele fo mo bi de sia de pe gbogbofon e globe le nyen kome wa nya gbogbofon wa dogui le de ka wo me ple game sia ple gbogbo sia le nti sia la nye nya nu fo di de sia de dale ame oji bena nya jole a ti sia no jeje to apeto yesu pe bo sasame esi me mi ko esia dokui bobotui Yirami le akopa jeje si o aga yiji la me yirami le nusia nusi mia wo me ke yi ple o so fo ple nya nyu glola o ple dokpe de lawo yi wo no fe wo afeto na wa fa me gbere ka be mi afa pe le le wo afo wo nu e ke ma mi ato mi afa aboyo nu o dadi mau wo anye de sia de fo me vi wo ye wo amanti di di wo amayibo
o all together we'll say lord here they are
Mi kata de tu nya globe apeto wa wenye si di jon keke ka wa nye mi na mi awodo si menke e la bena zan le do doge e si amare ke ma gatengu awodo o
we ask these blessings and the beloved name of the son of god jesus christ amen
Nye bia ya yara siyawo, le ma upe vi Yesu Christo fe, fe nkolon lo amen. Amen.
All things are possible, only believe. What is it? All things are possible. Only.
ameneni eje hahia dele eye wa tengwa kwese fifila niko aside chim ya globe azom khwe
Just a moment now.
Just kind of
You're receiving.
Gake debu nusi wonyela ngukwa ngbedodo soma si wona wolaye mu katan le bobona a messi kwesela de macho ya kugbede calvary angisiwa mille epe nuwude asiele ya tusako bogbo si twa nawo twa kugbede calvary anu makena globe nyese ke kude afima azon mo ko esi afifila nusi anu wunu tifia azon.
My
anchor holds. If you ask on ye, second kunu le from a tovola godo, a yenus mebiala kumaho, menyabesu asinye, mau open yaglonanama, ke mau melemok bomna wu azon, do he no kakaola jiwo, ganya open food at the wo, the siade siwonye, mekanusi wonyola, so food with the calvary, afima tutu.
For all things are possible. Only. Just letting it soak in real sweetly. Isn't it
wonderful? Minande do tire emenwi evafa. Demenyong towa. Esia nyes bo subo pe yi. Ufanyala mikuya. Azo mawuleti wum esia. Dem ya tenwa sechi. Dije mama wa. Mawupe anyino no pe gbodo mama wa. Deko wodipale ti wumi blobena. Azo afi dinge. Me vakle nyenya me dia bubu nyenya ngu me no anjo le ngu zakleteli eye meleti wum aso le mia pechime de mia tengu akomko eye mia kojinge sewa.
For all things what are possible, holy
Miato Enyongto Alegbo Janye Be Waditire Eme Be Wase Ale City Ale Jamde Nukuoji Nuka Wenye Nuku Jajola Ule Famde Wuchime Eyenge Maupenya Emenye Nukula Eyenge Bokokokwe Nuku Singbe Mawu Dole Gomajame Nyenye Abraham Fenuku Sinye Kule Christome Eyenye Zu Abraham Fenuku Klefe Domeni Lao Lengbe Dodolanu Bokokokwela So Abraham Fenuku Me Si Wami Miezu Mau Ving Tuo Ble Vignon Wu Azon Emenye Bokokokwe Sileti Wumu Bedodoma Simye Koe Yadeva Yi Kena Miape Doyo Kena Miape De Kopo Kena Azon Lizozon Yue Wu Kena Vovombe Waglemidi Kena nusisi anusi hiyami. Kena mwoso soma aye fuku uchi. Kena mwoso soma aye Israel denyikba uchi. Na miyape khamela. Na miyape nope afisi afisi wole. Na miyape pome. Eme enge koko kokwe sile koglombe. Ngeye mendiklimi. Yingo.
I'm leading the way. You just keep on moving. That's me.
Mele mola klom. Wo yingo na noso somko. Ngeye. Minamia Titre.
Go out to the streets and buy.
Aso mi kwa ranyi mechibe miyacho kare o. Mechibe na kwa hame ade si chitrele kwa o. Ane asi ya globe ma unajira u novi nguchu walo novi nyonu wame kake u nye. Jeko na trode dusime akbado swesia nye haudu mekha kukuya de.
We're just on our journey, peculiar people.
Deko miye le mozom, tu koto khe ade. It's so great. Azon, a mesia mene troko a fisi azon. As long as we are Bobo Miafe, Tawona, Afeto Yesu, Enye, Yubili Gade, Azagade, Pentecostal Zade, Lengala, Play, Maupen Wongu, Lefe, Bokokumu, Niajibemia, Dogodabe, Maupe, Yarauna, Nomian of Yung, Dogoda Lawuchi, Amesio Yenade, Aglela, Mefifia, Eye Mauna, Jerawodo, Aite, Mieleng the Dominami, Niano, the Domuda de Miata, Novimutu. Len of Union. What's wrong with Pelon Lotota? You will see my tomb on Maule, Bo, Mengeto, Yanto, Strong G. Nak, Lolao, Le Aficia, nothing to Jackson. KK, Mesusobe, nothing to Billy, Le Mabea Fima, Play, Prolabu Bugedo, Teddy, Le Mabea Fi, Osofo, the Capriade, Amabu Bugedo, Siole Aficia, Nele Bedomra, Cobia, Maupe, Yrao. Noviungu tu rekakia dele afisi ya sito maupe kamiame siwelebe miakbo retrosia nyele kwetomda be ya irawuna noeji nyanyu kulolai mekwe sebe nenema alo noviungu tu wongkode noviungu tu Morgan noviungu tu Morgan jijomungto be wukata wole afisi ya keazon esime mie bobo miepe tauna iyama eye miakwe noviungu tu suwe bobo duku ya dele chitrenu lekwa pe mekbe Ege na tasia da msu ya dee nene mame se, to dukwa kata me, ame gede wenge be, nyaklondi la John, nye yone be, novi ngutu John, le afisia, media bubu ngutu wa ngu kukuku. Gake ngitu ade meno kwenye ade wo srampo, eme nge novi ngutu, novi nyonu Jamie O'Neill, sile Silesberg. Enge novi ngutu kule novi nyonu Green, pe Toyovi. Wole afisi ya ngutisia, eye novi ngutu John, yi upe afeme, eye uglobena enye Kristo todo huivava, eye ubo efe akbenam, le nusi uglona wola ngutie, le alesi uto kakase sa wome, ke efe mosese, eye miele ebiage ngutisia, nengebe alo ava akpa pupupesia. Eye wabia efe ya ira uto maugbode pupupesia ji, jenalo awo esi anamia novi ngutu Johnny, Esime, mie kata mia bobo mia fetao, ke novi ngutu John, ne na lo akba mi le kwa dudurame.